Yeah, you know it.
Seven missed calls, nining it dancer. Kandali azula ngibulawa i-trauma. Athi nemizwi ba west man ngisopa. Dali responder, I need you closer. Musuku ngizoza. Hila bangani bakho Amanda nozodwa. Ongomya yona. Angithi bamoshela mina nawe. Jezo alishiya kimi. Eline phunga lakho. Putumalo yakho. Kushoti keli. Nika mahora mabili. Kamele sifuben sakho. Angoba unempatho. Kunhlanga zimuka nomoya dali. Ngeli teleporta dali. Enhlizweni yakho zofika maduze. Phakathi kwamabili u-12 akulaleki. Lathi ngiphuza ikofle late.
Kuthi mangindise ngishaye izimpiko.